I've never been loved deep like this.
It's the kids, baby.
Love gun is equate. Labian is equate. Na wana mwisho yetu na mipaka. Na yona future yetu inavofata. Na yona picha yetu inavonganga. Labian is equate. Kila nkimuomba Mola, ni juu yako, ila ndo vile nkiongea na Mola. Huwa ni siri yangu,
zawadi za thamani sikuzi sikupi tena. Ahadi za chumbani mpenzi stimizi vyema. Ni kipi chema umenibebea mtoto lakini sikubebi vyema. Unadhani sikupendi tena au labda nishakutema, unalani unitaki tena.
Mara fanya vitu flani vinakuacha kwa dilema. Sijui ndo kuwaje au labda ndo nyangema. Labda unaona malaya ukizani sikupendi tena.
Labani zigwe.
Na wana mwisho yetu na mipaka. Na yona future yetu inavofata. Na yona picha yetu inavonganga.
Labani zigwe.
Kila nkimuomba Mola, ni juu yako, ila ndo vile nkiongea na Mola. Huwa ni siri yangu, natamani shida adha uzijue. Ili hata kwenye njaa usizingue. Yakiletwa mabalaa tuyatue, ili wenye vidiba yao viwaue. Najisi niko vitani na sina hata wipo. Na fight for my love and I fight for my freedom. Ni wewe tu na mziki ndo mnafanya niwe hivyo. Kujitoa muanga miso mtu wa matatizo. Think about it, nime change mpaka behavior. Think about me, kuna madawa kulevya. You think wangapi wamekufa kwa utejo. Don't you think you're lucky, mpaka leo janipoteza.
Labani zigwe.
Na wana mwisho yetu na mipaka. Na yona future yetu inavofata. Na yona picha yetu inavonganga.
Labani zigwe.
Na wana mwisho yetu na mipaka. Na yona future yetu inavofata. Na yona picha yetu inavonganga.
Labani zigwe.
I'm only leaving with a set.